sound. Minotaur.
Nadhani kupemu ya wangu, nikabidhi maisha yangu, baby.
Kidoleni